Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nja kusonyiwa timbadde nkyannyonnyola Imam Shafi'i rahimahullah nga bwe yakootinga ku baayise abamu ku basalafu nti ku lunaku olwa Arafa nga subuhi tennatuuka baasookanga kuleeta takbiira kubanga takbiira za nkizo ku lunaku olwo ne wabaawo atankubidde essimu. Naye nga kye njagadde nti Imam Shafi'i rahimahullah yayogera ekigambo ekyo ng'agamba nti waqad ruwiya an ba'dhi salafi, kyayogerwa okuva mu baatukulembera abamu abayise abasalafu abamu. Kitegeeza ekigambo ekyo si kipya era kizze kyogerwa, kizze kikozesebwa mu baatukulembera bonna, tekirina buzibu era kirina ekifo kyakyo mu Busiraamu. Tetuli nnyo ku kigamba nti bana abasalafu bebaani era ngambye saagala mu nkootinge bubi. Kye njagadde abaagala kijjululwe kiwandukululwe mu njogera z'Obusiraamu nti era buli lwe kyogerwa kuba kuvumirira nedda nedda. Naam, bwe tugenda mu kitabo ekirala ekiyitibwa Al-Hawi Al-Kabir wasuwa omulyango baabu ma yuqalu idha adkhala al-mayyita qabrahu, omulyango omuli nti singa oli aba ayingiza mayiti mu ntaana ye. Ekitabo ekyo kya muzingo gwa kusatu peji 63. Kitabo kyani ekyo? Ekitabo ekyo kya mumanyi ayitibwa Al-Mawardi ali madhhabu ga Imam Shafi'i, yafa mwaka 245 mu mbala ey'amasenguka. Kati yaleete dua nyingi nnyo ezisomebwa nga tusaalira omufu, naye n'agamba wa innama akhtarna hadha dua, ene dua gye tusazeewo ogenda nayo li annahu marwiyun ani salafi, kubanga yayogerwa ng'ejjibwa ku basalafu wa muwafiqun lilhal, ate kwatagana ddala n'embeera amakulu ey'okusabira abafu. Mukirabye ng'ekigambo ekyo kizze kikozesebwa temunkooti nga bubi, siri kukigamba nti abasalafu bebaani nedda, ndi kukigamba enjogera eyo abaffe buli lwebezze kuba kuvumirira ng'abangi bwe bagamba kalla thumma kalla, nedda nedda. Naam, bwe tusoma ekitabo ekirala ekiyitibwa Al-Muhadhab, kino kya muyivu amaanyi nnyo ayitibwa Abu Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf Ashirazi, oba muyite Imamu Shirazi, yafa 276 mu mbala y'amasenguka. Kitabo ekyo kiina ndooza emizingo esatu, naye muzingo gwakyo ogusooka ku peeji 1042 omwezi ogusooka, sorry, omuzingo ogusooka peeji 1042 yali ayogera ku nsoma mu swala ya subuhi nga mulaka esooka bwe tusoma mu lwatu, n'eyookubiri ne ku magharibi raka esooka tusoma mu lwatu n'eraka eyookubiri ne ku isha yagaa nti waddaliilu alaihi, obujulizi ku nsonga eyo naqilu lkhalaf, kwe kuba nti abajja oluvannyuma baakijjulula ani salafi, nga bakijja ku basalafu. Otyo kitegeeza ekigambo assalafu gye kiri mu Busiraamu, era Imamu Shirazi rahimahullah bwatyo bwe yakyogera. Naam, mu kitabo kye kimu ekyo omuzingo ogusooka peeji 225 Imamu Shirazi yali ayogera ku swala eya Idi n'agamba nti wassunna, enkola eyombaka antusolla jamaatan, kwe kuba nti swala eyesaalibwa mu jama linaqili lkhalafi ani salafi, olwokuba nti abajja oluvannyuma bwe batyo bwe baakijjulula okuva ku basalafu. Mashallah, kitegeeza ekigambo assalafu gye kiri, tetuli ku nnyo baani abasalafu, saagala mu nkootinge bubi, tuli mu kugamba nti ekigambo ekyo gye kiri era kikozesebwa. Awo bwe tuvaawo tusobola okusoma ekitabo ekiyitibwa alwasiitu fil madhhab. Kino nno kya Imam Abu Hamid al-Ghazali, oli owedda yafa mwaka 505 mu mbala ya basalaf, mu mbala ya masenguka. Ekitabo ekyo yayogera ku kigambo yakose ekigambo salaf, n'agamba aina ensonga gye yaliko, mwana watu yali yakukkaatiriza kugoberera batu kulembera. Naga tu waada tu salafi, embeera y'abatu kulembera tuzene bwisigende wala tachirese mu ngeri ya kuvumirira, wabula ayagala kulaga nti be tulino goberera. Naye akosezze ekigambo nti waada tu salafi, wala shakka fil qubul idha dhaharat al qara'in fa inna al ilma idha hasala saqata atharu ikhbarihi. Ayagala kulaga nti aa ekintu kyo nabwe kibanga ngeyebadde embeera ya basalaf, tewali kubuusabuusa, tuyina okubanga tukigoberera, tuyina okubanga tukigoberera. Gwe mulamwa gwaliko mu kitabo kye alwasit, ekigambo asalaf kizze kikozesebwa. Naam, bwe tusoma ekitabo ekirala bakiyita albayan fi madhhab alimam ashafii, البيان في مذهب الإمام الشافعي. كنو تشاوان ديكوا أبو الحسين يحيى ابن أبي الخير ابن سالم العمراني اليمني الشافعي يفبتانا تانو منانا منبلا ياما سينغوكا منبلا ياما چي ياما سينغوكا ني يكو ساكو تيغامبو السلف يلي آلي كبيري مي ناغان تويكو رهو غارو سنخلي والشجري شتاموا okusiga entende n'emiti, wahafur al-abari fil masajidi, n'okusima enzizi mizikiti. Amakulu entende n'emiti ne tujizimba muzikiti munda, enzizi ne tuzisima mu mizikiti munda. Li'annahu laysa min fi'li salafi, kubanga ekyo tekiri mu nkola y'abasalafu. Kitegeeza ekigambo ekyo kizze kikozesebwa. Awo nno tuli madhehebu ga Imam Shafi'i gokka, n'olwekyo ekigambo salaf basiraamu gye kiri mu busiraamu era agamba nti kikozesebwa mu kuvumirira kwokka. Faqad abada an-najaa, abasobezza. Naam, ate bwe tugenda mu kitabo bakiyita Fathul Aziz bisharhi al-wajiz, bwe yagadde kiyite asharhu al-kabir, bwe yagadde kiyite asharhu al-kabir, nacyo kiri madhhab ga Imam Shafi'i. Nyini kiwandika yafa mu mwaka gweigumu Imam al-Ghazali mwe yafira. Sorry, Fathul Aziz bisharhi al-wajiz kino kitabo kya Imam Abu Hamid al-Ghazali yennyini yafa 505 era naye mwana watu yawandika yaddamu nakose ekigambo salaf aina masala wanuge yaliko. Gakubanti tuzika omufune tumuteka akatto eno ku mutwe. Yagogerako n'agamba bwati yaga wala yudau tahta ra'sihi makhadda, wasiwo mutwe gwa maiti titweteka yo katto. Wala yufrash tahtahu firash, era wasiwe tuwaba uche twalirirayo makulu tusa sanda zokaze zibako. Nagand haka al-iraqiyuna karahata dhalika, banna iraqi echo bachogera nga baraga okutamwa kwacho nga bakijjawa. Naam, karahatu dhalika an nas ash-Shafi'i radiyallahu anhu, nga bakijja kubigambo byennyine bya Imam Shafi'i Allah musimi. Li'annahu lam yunqal an ahadin min as-salaf, kubate chajjulwa kuva mu bunna mu batu kulembera tuzamula babu nawe bagamba. Wa fihi tadhi'u al-mal, era kirimu nokwo okudibuuda ssente. Ogula akatto okateeke wansi waki w'omufu. Muwulire ekigambo salaf kizze kikozesebwa, tekijja kuwanda okululwa. Bw'osoma ekitabo ekirala bakiyita Fatawa Ibn As-Salah, ekitabo kino mu muzingo gwakyo gusooka peji 62 ng'ekitabo kino kya mumanyira ayitibwa Ibn As-Salah. Ya farukaga ana mwesatu naye aina masala ge yaliko aina masala ge yaliko naye yagamba nti wafaktadaitu bihadha as-salafa amasala gano nsazeewo ngoberere basalafu amakulu abatu kulembera masha Allah norwecho ekigambo gye kiri era abagamba nti buli kikozesebwa kuba kuvumirira nedda nedda ate bwe tugenda ku imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala nyini kitabu al-majmu'u sharhu al-muhadhab eyafarukaga nsanvu mukaga ekitabu kino kye kinnyonnyola ekitabu kya imamu ash-shirazi ekiyitibwa al-muhadhab aina masala ge yaliko naagamba wa jaa an jamaatin min as-salafi era kino kyenjogerako kyava ku bangi mu basalafu mimma lam adhkuruhu bisisobodde kwogera imamu an-nawawi rahimahullah neetalaba buzibu bwonna kukozesa kigambo as-salaf ng'abantu abamu bwe bagamba nti tekiriyo ti buli lwe kijja kiba kuvumirira wamu ne batuuka n'okugamba nti yayogerwako yekka mu busalafu nti yoyo ali mu suratul kahfi nga bwe nakiwuliddeko nedda bw'osoma ekitabo rawdatu at-talibina wa umdatu al-muttaqina ekyo kyani tuli mbitabo ebiri madhhab ga imamu shafii rawdatu at-talibina sorry wa umdatu al-muftina umdatu al-muftina cha imamu nawawi era yomuye yafarukaga nsanvu mu mukaga ne mu kitabo ekyo ainera amasala ge yaliko naga tu wa kutubu al-fiqhi ebitabo bya fiqhi allati fiha atharu as-salafi ebyebirimu obuufu bwa basalafu muluza tibali basilamu abo abasalafu bahali basilamu bahanji baga nti lwaki tituko makulinya lya abasilamu tekina buzibu naam tuine ekitabo ekirala nacho njagala balaga nti kigambo kize kikozesebwa kiyitibwa kifayatul akhyar fi hali ghayatil ikhtisar nyini kiwandika ya faluna na abiri mwenda aitibwa taqiyuddin ash-shafi'i rahimahullah na yeye ainawe yayogera nagantu wakadha fi zamani ghairihi min as-salafi wal khalafi kino kyenjogera ko bweguti obweguli okuviira ddala mu mirembe ejaba salafu n'abajja oluvannyuma lwabwe kigambo salafu sinti buli lwe kijja kiba kivumiriddwa nedda walo lwe kijja nga tekivumirira buvumirizi era enjogera eyo ezze ekozesebwa mu bamanyi b'obusiraamu naam bw'osoma ekitabo ekirala ekitabo kino kiyitibwa asna al-matalibi fi sharhi rawdi at-talibi kya imamu man abu zakariya al-ansari amanyiddwa bulungi era kiri mizinga ena yafa lwenda abiri mu mukaaga nuzamula akatutuuse mu lwenda songa twava eri mu myaka gya nga bibiri ewa imamu shafii gye tuvuddeyo katutuuse mu lwenda ebitabo by'abamanyi bizze bikozesa ekigambo as-salaf as-salaf era wano omumanyi oyo yali ayogera ku al-istijaru lil-qada okupangisa omuntu nga asasulwa ssente naye nga mulamuzi obanga musomesa n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo yagantu wadhahir ekirikkiriya as-siha okuba nti kituufu okusasulya omulamuzi n'okusasula asomesa kulaano baasomesa eddiini fi taalimi ahadith mu kusomesa ahadithi z'omubaka sallallahu alayhi wa sallam omusasula tekiina buzibu wa ayat ne aya muayyana ziba zirondoddwamu nti oli azisomesa abantu wanahwiha min athari salafi salih era n'ebyo biri mu buufu oba mu ebyo ebyalekwawo as-salafu as-salih abantu kulembera abalongoofu bannange wakyaliwo akyagamba nti ekigambo as-salaf as-salih tekikozesebwa soma ekitabo fathul wahhab bisharhi manhaj at-tulab ekitabo ekyo nakyo nga kirimu ebigambo bingi ebya salafu pulira nga nkooye n'okubanga nakyo kya abu zakariya al-ansari pulira nga nkooye n'okukootinga olw'obungi bw'ebitabo ebirimu ekigambo as-salaf tuhfatul al-minhaj, tuhfatul muhtaj fi sharh al-minhaj nacho ndoza nacho kan kotinge insha Allah. Eh aina masala wanunge yali asimba naga atili anna wuku'aha kuanga chino chenjogera ko kubera okwacho fi al-sinati salafi mkunimi ezaba salafu thumma al-khalaf noluvanyuma abajja oluvanyuma amakulu kyali kingi nnyo kyayogerwangako nolwekyo njagadde kusooka kusimba kigamba ti kigambo salaf okukyeyita gye kiri mu busiraamu tetuli nnyo kwani akyeyise nedda tuli ku kigamba nti gye kiri oba linnya busiraamu lyokka lye liriyo soma ekitabu al-iqnaa fi halli alfaz abi shujaa ekya Shamsuddin al-Sharbini naye Shafi'i yali madhhebu ga Imam Shafi'i yafalwenda nsanvu mu musanvu ni yakosa ekigambo ekyo yakosa ekigambo yali ku masala ga kutta mulugo naagamba nti wasawabu ekituufu annahu la yuqtalu bihi nti tattibwa bwaba aloze naye nga tasse okiraba ye yali endaba ye naamala naga nti kama nukila dhalika an jamaa min as-salaf ngecho bwechajululibwa nga kijjibwa ku basalafu abasinga obungi agonno masala ninga ze kyemba denjagalamu kulaba nti bakusanga ekigambo as-salaf mughni al-muhtaj ekitabu ekiyitibwa mughni al-muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadhil minhaj era cha mumanya ekitabu Shamsuddin al-Sharbini al-Shafi'i yafalwe na savu musavu kiri mizingo mukaga yakozesa emirundi n'emirundi ekigambo as-salaf yakozesa emirundi n'emirundi ekigambo as-salaf ndoza kankoma nkimanyi wainzo okubawo baseruganda abagamba nti ekitufu ekigambo ekyo gye kiri naye abakyeyita ku mulembe guno nti basalafu sibeebo. That is not the issue I'm discussing. Si ensonga gye nsomesa kati eyina time yayo. Nze ensonga yange eri ku kigamba ekigambo as-salaf nga tetukozeseza basiraamu gye kiri mu busiraamu kubanga twakafunayo bashekhe babiri omwali kawempaawo omulala ali busia nga bwe nakiwuliddeko nga ye alaga nti buli lwe kikozesebwa salaf kiba kivumirira buvumirizi n'ekitali kituufu singa bwe gutyo bwe gwali Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku muwala we yali afudde Zainab wa Ruqayya namuga agenda osinkane abatukulembera abalongoofu abaffe awo kwali kuvumirira nedda Uthman ibn Maz'un naye bwe yafa bwe gutyo bwe gwali Ibrahim tabani wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye bwe yafa nabi yakozesa ekigambo tisisinkana yatukulembera omulongoofu oba abatukulembera abalongoofu bannange si buli kigambo salafu lwekikozeseddwa nti kuba kuvumirira ng'abantu bwe bagamba nedda 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 omulamwa gwe tubaddeko si gwa kusomesa abasalafu be baani nedda omulamwa gwe tuliko guli nti tukkirizibwa okukozesa ekigambo abasalafu mu busiraamu بيباني تشينا التيم وياتو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته